Moyo likuwa kama mkebe mchafu, mejaa vumbi na mikosi tele. Aki wallahi nisingefua dafu. Mara natemwa kama uongo, mana uongo ni mtamu kutema. Teno kumatusi kila aina yanafuata. Ungedhani mafans kwa Twitter, siku katika ngali vutwa kama news za gita. Bila mchumba lihisi kama sina makao, lihisi metengwa kamwembe ulokosa mazao. Simu wa baridi na mvua lijikumbata, japo nami nijilinde kifua. Mbona mimi ndo maswali na majibu sijui, penzi ni mchezo, shabiki hanitambui.
Juma na ukomi ni ile first day, niliposema na kupenda.
Nashukuru for all tenda, that you gave me, unanifanya na his high tena. Pewa nyumba ilo kunjika kuta zote, ukajenge kasi mama weni fundi zedia wote. Genda la mua lilo mshinda paka chungu ndo lilo chagua, paka leo siamini tuko wote. Maumivu uka yafonya na soft touch, ukalijaza pengo paka saa hakuna dash. Wali mtesa sasa wana wivu wana watch, tangazaji tatangaza penzi adi church. Yamini penzi ni maji makuu, usiye na wezo tapotea, heri utulie tu. Lijaribu nkayao na makuu, nkatemewa adimate ikabidi mbaki mimi tu.
Juma na uko mini ile first day, niliposema na kupenda.
Nashukuru for all penda, that you gave me, baby. Unanifanya na his high tena. Mahini ndoto sitamani kuamka ukweli, mana kuwa solo nimechoka.
Usiamke kaka ndoto ni tutaka, I will feel that empty space in your heart.
Yeah, uwi, nazidi kufurai, na nipa sababu na mimi ya kujidai. Nashukuru for all that you gave me, unanifanya na his high tena.
Nionyeshe wengine, mimi wako niwe. Sahau hau wengine, baby.